no tuselelo ngani na wensonga yange sibotyo we wali jagala la bweri ebigambe byogerwa bingi mukwano byakukyusa omutima gwange kugo n'obulamu bwange bubutwala omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange kutengulanga balongo bange bali mukwe mikisa jange jiri mukwe enzimbi zange ziri mukwe zinakutamira mwenge waliwo oluzi lwembeerawo otulo ne tubula nemera oluzi negana naye omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange gwe mukazi wange gwe bulamu bwange lubirizi lwange gwe musawo wange kenkulabere lo sanyu oli kirabo kyange okakanya omwoyo gwange bali tebakusigulanga senga mubuulire ndabe kubakuzaala omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange omutima gwange wakutwala obulamu bwange wabukyusa birowoozo byange wabiwamba watula mu mutima gwange